na pena, nossa mata, it's okay. Pera nange, pera nange we. Uendo wangu wa peke, uendo wangu wa peke. Give me sauce in my life. Niko sawa nawe, niko sawa nawe. Change what you doing, what you doing in my heart. Wala na shize. Kani mgizukuri, mgizukuri, my don't lie. Kuta zansika. Oh baby, t'es trop belle. Tourne ça encore une fois, maman.
Une fois ça.
Tourne fit ma solutions. Ni mon unique zone emotions. Imenyeshe kawadishan. Change what you doing, what you doing in my heart. What a nashize. Ngizukuri, ngizukuri, madolai, kutazansika.